Kingiano. DJ Champion.
Baby, ukinikusanya nganyanga wenzako usijiwezi. Nikipofuna papasa juu yako, nahisi hakuna amani sikuona nyumbani. Moyo unajawa tafarani, kwichi kwichi chumbani, aziishi kichwani, hasa pale ukiwa mbali nami. Chochea kuni kwa kishindo, jiko lako ni mimi. Unipe joto joto pezi kwenye baridi. Tangangana nawe nitabaki nawe sitokuacha mpweke. Shika shikilia usiniache mimi chunga siniteke. Kani mikoko na zimbata, nitafune unavyotaka. Kiuno sindi machakacha, terebuka unavyotaka.
Kionyeshe, iweke, tembe tembe.
Niponye ponye bebe.
Kionyeshe, iweke, tembe tembe.
Lobo.
Kionyeshe, iweke, tembe
tembe. Ni bebe bebe bebe.
Kionyeshe, iweke, tembe tembe.
I swear me love you too.
Ayo champion, you run this.
Mahaba, yeah, mahaba. Mapenzi ya mkataba, mpaka kufa, ya mekwisha. Inemo kuna hema, mapenzi ya nachosha ya nafujara. Nafsi yangu inasema, bora ni mpende tu waloniza. Uchungu wakulia daily. Mapenza linifanya nisile. Sina kumbu kumbu ile. Mambo linikosha no. Chungu wakulia daily. Mapenza linifanya nisile. Sina kumbu kumbu ile. Mambo linikosha no. Mazako mini likufa. Nikazikwa, nikaoza. Mapenza linitesa. Yalinitupa, nimefufuka, yeah. Nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenza linitesa, nimefufuka, yeah.
Oze.
Champion Kenya.
You money kwangu wenda and you me. Ilo napa kam kam, baby when it tam tam. Moyo wangu umefanya zam zam. Kama karuna kuruma vroom vroom. Na kwa mapenzi kalu menifanya.
Oh baby no, I really love you when you already know. Oh baby no, I really love you when you already know. Oh baby, no, I really love you and you already know. Oh my love, I'm about to be with you.
I don't know anything to me, and you me. You money kwangu when you think to me, and you me. I don't know anything to me, and you me. You money kwangu when you think to me, and you me.
Iko soft, toto weni sop,
watoto yangu iko parara pirera, iko ready kukubeba.
In this life, the little things that you do keep me going. In this life, your prayers mama keep me going. Because of you, no longer bwana mkunaji, sameni bwana mpendaji mama.
Swear, sitaki hata nani.
Nifunza ukunaji mama.
Mdoto weni dhituma, eni umememe. Yuma ni kwangu weni dhituma,
eni
umememe.
Touch,
eni dhituma, eni umememe. Yuma ni kwangu weni dhituma.
nimesogelea. Tupendane tuwe kati ya makumbusho, kani zijazo watusome. Mi wake waficha ye wangu wa ndoto, kimasomaso wasitone.
Kifumania poa tu, poa tu. Seme nina mwanda fia poa tu, poa tu. Mina ngangania poa tu, poa tu. Nunisha jifia poa tu, poa tu. Chuma kwa chuma na mwagache, poa tu. Mizenu napewa weka tuwe, poa tu. Tini kimona napata kite, poa tu. Uo uo uo, poa tu. Hey, atama nikatongo zemada ya pele. Hapo
mpumba.
Anitili eni pata koloke akele. Hako me
Pumba, Pumba.
Hey, hako
Pumba,
Pumba, Pumba, Pumba, Pumba, Pumba. You say you got me, but I know say you the lie with the look in your eyes. Stop acting funny. Sure you know they pick my call, I don't call you 10 times. Yeah, I love you.
Wipe the tears on your face, calm down. I don't feel good when I see my baby crying. And I got love for you, believe me, I mean it, I don't wanna lie. You talk about Jennifer, she the daughter of my aunt called Monica. Nothing going on, she's my sister. I'm not a terrorist, I'm the America. Nikilala no masimu usisogele, unachezea moto. Kuna message zao na video zao, moyo utaupa joto. Unanifuta nyuma nyuma tati nitembe, anigila jojo. Misho uje nifuma kwao, nikifanya nao, yes tigongola mboto.
Yeah, I love you.
Sawa, sawa, oh, mwambie ninampenda. geti naingia, akipanua neti naingia, na wala sikupeshi naingia, sina akili ya kuchange idea. Apo apo nimemng'ang'ania, apo apo nimeshikilia, na visa koro kwinyo mtaumia. Na kwa hakika haya mapenzi, kusema kweli yataniua. Kwa hakika haya mapenzi, kusema kweli yataniua. Na penzi letu ni kama suna, na ulinzi kama suma, hata akinuna bado napendeza mchumba. Mkimwona ananichuna, msinione huruma, chamtuliwa na mtu kutu yake chuma. Basi mwambieni nampenda. Sawa, sawa, sawa.
Nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja, nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja. Kama ajali, mie, kwako nyama nyama, uodali utafanya nilie, wakini nyama nyama. Nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja, nakuja, baby nakuja.
Nikamate, kamate ya simbo again. Baby let me be romantic. Hatuja, we don't mind it. Navuta picha, ulivyo teacher. Mambo joro joro, mama bonita, bure mbororo. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja, allow me.
Nilipo yupo anasema,
ah,
jamani kwa mwake. Natamani nione kopo lake. Amenunua wapi duka lake? Kisha tuje kwenye umbo lake. Hapo lazima utate, usije kutokwa mate. Mambo ya Uturuki tuyaache, mana mtoto kanawiri. Jama, kumuacha uwe jasiri sana, nimeshindwa kuwabairi. Mama, we ni chuna dikanda mbili. Sawa. Baby pose, geuka freeze. Nipe tabasamu, la picha cheese. You're so, you're so cute. Kwako nimeweuka kabisa chiri.
Nampenda bila yeye kuamini. Nifanye nini? Niambie shida zako pindi unapokwama. Usiogope kuniambia mimi, chonde niamini. Nifanye niwe wako, wako wako peke yako, na utu wangu mali yako. I'm yours baby, hey. Nimechagua kukupenda, iwe kwa kuku daga mamrenda. Bibu na mbichi masiko takwenda. I'm yours baby. Baby kitenda wili, naziona popo mbili. Oh yes baby, macho yangu yamekuona wewe. Baby kitenda wili, naziona popo mbili. Macho yangu mimi mama yamekuona wewe.
Nilianza kusikia sauti yako kabla sijaona sura, ikafanya nikageuka.
DJ Champion Kenya.
Macho yangu yakakutana na yako. Oh mashallah, nikaisi malaika mishuka. Manarangu, macho, umbo lako ikanivuta kwako. Tuongee, nikakuliza jina lako, namba yako ndo ulikuwa mwanzo kwa mimi na wewe. Baby, menifungulia dunia ya mapenzi, nimesahau mateso. Na kufungulia dunia ya kukuenzi, we ni wangu leo na kesho.
Nakupenda siku achi, we ni wangu, I promise. Nakutaka kando yangu siku achi, I promise.
Mina wewe
forever, forever.
Jangwani umepotea, mchana juani unatembea. Utokapo ni mbali, uendapo ni mbali.
DJ Champion Kenya.
Mara na mia mbebaji akatokea, akukushusha mzigo na kuelemea. Upate afadhali, pole na safari. That's what you did to me. Yote tisa ila kumi, umeruyesha mana ya upendo. Sipo maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho, pewa kutolea gimacho. Siku nikiwa sina twalala. Oh baby twalala. Ah oh, baby, before I close my eyes, mina mumba Mungu wa kuline na kusimamie. Window pacha wangumie. Eti sikuizi vipi mbona sikusikie tena. Sikusikie ukilie, sikusikie ukisema. Nipo bize na buja mani nimeshe sema. Niko bize na baby na msalaba. Yeah, oh baby. Tau beba, dandara
ama
kwenye shibe na nja na kwa kondo langu metalika
nao kiume.
Fahamu umezimia, umewekewa damu zinaingia. Bomba ikafunguka, ndoweza tanyanyuka. Mara dakitari wazamu wakaingia. Umepata fahamu na mwangalia. Machozi yanakuanguka, natamani funguka. Eraswa chupitumi, yote tisa ila kumi. Unanifurahisha kwenye tendo, na unipipeza magendo. Ah baby, before I close my eyes, mira mumba mungu wakuline na kusimamie window pacha wangumie. Eti, squeezy vipi mbona sikusikie tena. Sikusikie ukilie, sikusikie ukisema. Nipo bize na buja mani nimeshe sema. Niko bize na baby na msalaba. Itaubeba, itaubeba, itaubeba.
Ni wewe ndiye daktari wa moyo wangu baba. unaponishika kama nimepigwa na umeme. Kila unapoondoka yangu dunia inasimama. Mapenzi yako yamenipa amani. Kwa mapenzi yako sihitaji tamani. Bibi wengine hata sitamani. Basi my love njo nikubembeleze.
Baby, Johnny, bembeleze, nibe, nibembele.
Baby, Johnny, bembeleze, nibe, nibembele. Baby, Johnny, bembeleze, nibe,
nibembele. Baby, Johnny, bembeleze, nibe, nibembele. Baby, Johnny, bembeleze, nibe, nibembele. Baby, Johnny, bembeleze, nibe, nibembele. Nipe location is okay, nije nikuone. Ikishindikana basi nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video kwa sata, mda ukipata. Nitafurahi nikikuona mwanadada. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Tumi upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Uwendo, my queen. Unachotaka misi katai. Tumi upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you, yeah. Nakumisi vipaya day.
Unanipaga baridi panapokuwa joto na kuwa shwari. Oh baby, oh my darling. Mwanzo wako nina aibu, usiongeze fujo ndo hatari. Tarari arara, nikupe nini nieleze wapi? Nitakupeleka kwa mama. Na penzi kilevyo shanipa shoti. Umenilewesha mahaba. Let me see for you. Popote ulipo nami nipo. Iwe mashariki magharibi, ufumapo pepo. Uwepo wako maisha ni kama ndoto. Najua hawapendi na faidi marasha pepo.
With my son,
I
only feel
me with the DJ champion on a tesla. DJ champion on a tesla.
Hey.
eyes, nimesama ndani deep. We have fun, mbona wataomba popo po. My ex watalala kama popo. Umesummarize, umefeticize. Tell me anything that man can do. Say it loud, baby, yes I do. Uta realize, good man never lies. Kama ni mali tuta spendi. You a designer, you like Fendi. Would you be my lover? Would you be my destiny? I can give you more, baby. I like the way you touch me. I like the way you want me. Love, would you marry me?
Sauti yako kama ringtone nikilala kwa masikio, bado inanijia, bado naisikia. Akama macho ndo zangu mboni, hata nisipofumba wengine sioni. Bado unanijia, unanijia. Kwenye barizi unikumbate, dimbwi la mapenzi tuwe wote. Upweke mwenzako na ofia, nipete nipate tulia. Navyo kupenda usinichoke, kama basi kufa tuwe wote. Tuzike donda ninafia, nipete nipate tulia.
Kiangaza mwa masika, uniahidi baby tutafika. Oh mimi na wewe, oh mimi na wewe. Iwe raha mapata shika, kwenye mabonde na kadhalika. Oh mimi na wewe, oh mimi na wewe. Kama umeroga basi ongeza tena, nipakawe mazima, oh mazima. Navyo kupendo sini choke, kama basi kufa tufe wote. Ziki donda nina afia, nipeti nipate tulia. Oh yeah, 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 yeah.
Kama kuni mefoli na amfoli.
Take a medulla, leave of you. akili aina ndala iko pepo umenifurula kwa sababu mimi I love you univumilie
Toke hata mara moja Akili ni mwangu Oh mara moja Ninayopitia ni kama umeniroga Haya mapenzi Yamenipagonjwa Japo sijawahi kukwambia Jinsi ninavyokuota Na kuzimia Moyo umeuokota Nimempenda mmoja Hizi hisia Nitakwambia how I feel How I feel How I feel
DJ Champion
Nina kupende kushinde my salary Hata mwana kunaji ana witness Ana witness, witness Vile na kupende yo my weakness Suna witness, witness Girl, I'll die for you, I'll never lie to you, I'll lie for you,
Mtoto mato, zaidi, njo tuchape foto Unanipandisha joto zaidi ukiongeza tempo
oh, no, no. My lover
Unaniosha kama vikombe
My lover
Ndo maana nakufuata kama ngombe
My lover
Unanilegeza kuliko pombe
My lover
Hii moyo ni yako chukua Nikuchemshie maji Ndo usipigwe na baridi Nikikuvunja moyo nipe pano Girl I never break your heart Mizi da kufanya kama brayo I'll never break your heart
Girl I die for you I die for you I'll never lie to you I'll lie for you
Mtoto mato zaidi Nyo tuchape foto Zaidi unanipandisha joto Zaidi Ukiongeza tempo
Oh no no My lover
Unaniosha kama vikombe
My lover
Unanilegeza kukombe
My lover
Eyo champion Pia Randis
Oh 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 oh
B-boy Mweza kozi kianza story za mapenzi Fano wa kwanza ni wewe Hati marafiki zangu wana nicheka Na ukumbuka ushezi Tunofanya gami nawe Mweza kumi na jionea vipweka Hata wakisema maneno ni bure Mana nyani alionagi kundule Wanachotaka tuachare usurule Watu cheke kiko wapi Ujana una mengi na mengine na mini mefanya Swezi danganya nisha maliza Kila lopaga moyo au tunze Basa liugawanya Ona nilihanya ikani umiza We unanijali unanivumilia I will take care wote I will tuzikwe wote moja kifa yeah.
Oh, you changed my life, oh I swear one God, oh
mpenzi wa kitambo. I can't even compare ta kidogo.
Girl, you changed my life, oh. I swear one go down. Achana na warimo wa kitambo. I can't even compare ta kidogo.
You make my days bright, brighter than the sun, yeah. Unafanya ningare, ningare, ningare.
Sometimes niko rush niji risky. Nacho fraa tanki kosa na nombe kwa Mungu. Wapo walo waini tosa kisa sinafungu. Na kumbuka long time limekuwa hard time. Kabla udani toa kwa ukungu. Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Uka ambiwa mimi jambazi. Tapelo mapezi na baduka ni hitaji. Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi, tapelo mapenzi na bali kani.
Ayili penzi lao kweli baby ni petu. Na ukini kuta ni melala unakuja juu.
Oh yeah. Sono mbizi ya so. Easy. Skin thin, body bad. She has the cutest smile. And when she move, and when she whine, oh girl, you blow my mind. You be on my mind lately. Oh girl, you fine. Can I take you out for wine and dine? Prettier than ever seen before. What if it belongs to Caesar? Come give it to Caesar. Stop being a teaser. Hey, in a million katisa, twende zetu Ibiza, tukakule maisha.
Baby,
we'll be right back.
pretty girl, let me take you shopping, hopping in my 62 Impala. Girl, make a fly away, I take you to Maldives, DRC, Congo, Kinshasa. Girl, you know I get paid, bam, dog, wana fuba. Zime shika, zime waka, zime lepuka. Kapanisha, kanishusha, kama soko, laisa. Bad boy, show me love, please, kanisha.
She bad.
You be on my mind lately. Oh girl, you fine. Can I take you out for wine and dine? Preacher that I never seen before. What you belong to Caesar, come give it to Caesar. To be na teaser. Nina milioni katisa, twende zetu Ibiza, tukakule maisha.
Baby, you're a chum chum to me.
Sounds productions.